somoka somoka ngenda 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 wasebeka obudde bwe boyagala ja tugende emitala tatalya yalinze somoka 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 ngenda 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 wasebeka obudde bwe boyagala ja tugende emitala tatalya yalinze enaku yese nenyikirize mbi esawa yonna mmanye komane wonerenze wentunula tunula buli kyenda baki laga obudde bwonna mpona okutegana kuno somoka 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 ngenda 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 wasebeka obudde bwe boyagala ja tugende emitala tatalya yalinze somoka 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 ngenda 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 wasebeka obudde bwe boyagala ja tugende emitala tatalya yalinze Subiza di oyo natatusa chigambo cheche sigwa ateta chusangaraide wasubize sente wa munegure pya mazima tali chuso kutusanga mazokubituwa somoka 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 ngenda 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 wasebeka obudde bwe boyagala ja tugende emitala tatalya yalinze somoka 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 ngenda 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 wasebeka obudde bwe boyagala ja tugende emitala tatalya yalinze Akayumba kange kanka teke teke munda muno Atasani de eyo taligenda Kati mutima kwange teleza ebi wangi kobyo
Somoka,
somoka, somoka, somoka ngenda Nenda, nenda, nenda wasebeka Obudde bwe boyagala ja tugende Emitala tatalya yalinze Somoka, somoka, somoka ngenda Ngenda, ngenda, ngenda wasebeka Obudde bwe boyagala ja tugende Emitala tatalya yalinze Emitala tatalya yalinze Emitala tatalya yalinze Emitala tatalya yalinze